Kun sagale America ra galgala galgala sa'ati lama folakka da masaditti radio ni da fi television ratan sini di hatu qopya fan oromoti. Institutin fayya hawasa Ethiopia virusin influenza qufati fi covid 19 baballacha dufu beksisera kanarratti gabasa qam. Kuni bittaa qarshii Itoophiyaa yeroodhaa yerootti gadi kufaati jira. Kuni dhiibbansaa maal fakkaata? Kanarrattillee qophii ogeessota mari'achiisee gara booda dhiyeessina. Qophiin torbanii Dirreen Dimokiraasiis waan har'aaf qabu keessayii akka mooltan kabajamtoota daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gamleeti. Oduu amma nu dhaqqabeen qondaaltonni olaanoo mootummaa Itoophiyaatii fi bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee nagaa sadaasa darbe Afrikaa kibbaatti mallatteeffame irratti mari'achuudhaaf Keeniyaatti walgahaati jiran. Hooggantoonni kun waliigaltee nagaa ji'a darbe mallattaahee hojiitti hiikuudhaaf egaa yeroodha yerootti walgahaa turuun isaanii yaadatama. Waan itti aanu egaa hordofnee ansi biraan geenyu ta'a. Amma oduu kaaniif garaba Fiqaadu Muradaa dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti.
Sababa wal waraansa taasifamaa tureen kan ka'e dhaabbileen tajaajila fayyaa waan miidhamaniif naannoo bulchiinsa Affaar keessatti dhukkubni gifiraatii fi busaa babal'achaa jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Biiroon fayyaa naannichaa gama isaatiin dhukkubicha to'annoo jala oolchuudhaa fi akka hojjechaa jiru VOA'dhaa fi ibsuu isaa Masfin Arraagee gabaasee jira. Tajaajilawwan fayyaa kanaan dura turan waan miidhaan irra qaqqabee fi fedhii jiraattotaa guutuun danda'amuu baatus amma danda'ametti dhibee gifiraatii fi dhukkuba busaa to'achuudhaa fi tajaajilli talaallii fi raabsii agoobaraa taasifamaa akka jiru biiroon fayyaa naannichaa ibsee jira. Naannoo Affaar keessatti jiraata naannoo bara Haayilee kan ta'an obbo Saadii Quseen badiinsa wal waraansii irra geessisirraa akka dandamatu gargaarsi kennamaafii jiru akka gahaa hin taane sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa Ochaan ibsa guyyaa 4 dura baaseen bakkeewwan wal waraansa jala turan kan naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar keessatti gargaarsa deebisanii dhaabuu gochaa akka jiru ibsuu isaatii fi namoottan gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran hunda gargaaruudhaaf hanqinni gargaarsaa akka jiru ibsuun isaa gabaasameera. Karoorri pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dhibee HIV AIDS fi taasisaa ture karaa qorannootii fi gorsaatiin akka itti fufu Itoophiyaatti qindeessituun karoorichaa VOA'tti himanii jiru. Qindeessituun karoorichaa Amy Ruhangawa haasaa gabaasaa VOA mallaskaachoo ammaa waliin taasisaniin akka jedhanitti yemmuu dhibeen koroonaa uumamee jiru kanatti Yuunaayitid Isteets gargaarsa sana itti fuftus dhibeen koroonaa gargaarsicha irratti dhiibbaa akka uume ibsanii jiru. Bulchiinsi Baayiden gargaarsa dhibee HIV/AIDS'tiin walqabate kanaan bara 2023 itti fufuudhaaf qarshii doolaara biiliyoonii 7 fi qabxii 4 kan gaafate yemmuu ta'u gargaarsi kun amma ammaatti lubbuu namootaan biiliyoonii 21 baraaruu isaa hoogganaan dhukkuboota dadarboo mootummaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Faawuchii dhiyeenya kana ibsuu isaanii mallaskaachuu ammaa gabaasee jira. Xiyyaarri jalqabaa loltoota mootummaa Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii irra turan fe'e magaala Moqaadishoo buufata xiyyaaraa addunyaa adeen addee qubachuu isaa ministeerri ittisaa Somaaliyaa ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mahammad Nuur sochiin loltoota 1,000 lakkaawaman kaasuu guyyoota dhiyoo keessatti akka xumuramuu fi loltoonni kun biyyatti deebi'uudhaan lola mootummaan isaanii gurmuu hidhattoota Al-Shabaab irratti taasisaa jiru akka jabeessan VOA afaan Somaaliyaatti himanii jiru. Loltoonni Somaaliyaa yeroo jalqabaa leenjiidhaa fi kan Eertiraa seenan hagayyaa bara 2019 yemmuu ta'u leenjii waraana lafoo addaa leenjii humna galaanaa fi humna qilleensaa fudhachuun isaanii gabaasamee jira. Loltoonni Somaaliyaa 1,167 Eertiraa keessatti leenjii fudhachaa akka jiran VOA'tti kutaan afaan Somaaliyaa maddeewwan adda addaa waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Bara 2007 kaasee yeroo ammaa Somaaliyaa keessatti hojii nagaa kabachiisuu irratti bobba'ee kan jiru waraanni ergama ce'umsa Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaa jalatti gurmaa'e dirqamni isaa ji'a muddee bara 2024 akka raawwatu gabaasameera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Erga wal waransi Raashaa jalqabame asii yeroo jalqabaatiif United States'in daawwachuudhaaf kajirani. Prezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky roobii har'aa fuula Twitterii isaanii irratti erga ibsanii booda aangawoonni mootummaa United States President Biden Zelenskiidhaafi akka affeerraa dhiyeessanii beeksisanii jiru. Kaayyoon daawwannaa isaanii humna ittisa Ukraine jabeessuu irratti mari'achuudhaafi akka ta'e Zelenskiin yemmuu ibsan aangawoonni mootummaa United States gama isaaniitiin mariin prezidaantiin Ukraine dhimma tarsiimoo amma dirree waraanaatti gadi fageenya qaburratti akka ta'e ibsaniiru. Prezidaantiin Ukraine mana maree bakka bu'ootaa yookiin Kongireesii United States irratti akka haasaa taasisan affeeramuu isaanii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa mootummaa United States Nancy Pelosi xalayaadhaan miseensota mana maree paartii lammanii beeksisuu isaanii aangawoonni mootummaa United States ibsanii jiru. Akka aangawoonni kun jedhanitti Prezidaant Biden akka Ukraine dirree waraanaatti aangoo jabaa qabaattu gargaaruu malee akka Raashaa wajjiniin marii taasiftu dhiibbaa akka hin goone himaniiru. Zelenskiin akka biyyi isaanii haleellaa misaa'ila Raashaa ofirraa qolachuu dandeessu United States gargaarsa ittisa misaa'ilaa akka taasiftuufi gaafachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Baatirii misaa'ila United States Patriot jedhamu dabalatee gargaarsi waraanaa haaraan daawwannaa kana irratti akka ifa ta'u aangawoonni mootummaa United States ibsanii jiru. Prezidaantiin United States Joe Biden ji'a waggaa haaraa dhufu keessa walga'ii hoggantoota biyyoottan Ameerikaa kaabaa irratti hirmaachuudhaaf akka gara Meeksikootti imalan masaraa White House irraa ibsi ba'ee beeksisee jira. Masaraa White House'tti dubbi himaa nageenya biyyaalessaa kan ta'an John Kirby akka jedhanitti Prezidaant Biden walga'ii amajjii 9:10 bara 2023 taasifamuuf karoorfame irratti Prezidaantii Meeksikoo Manuel Lopez Obrador fi muummicha ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau waliin dhimma tasgabbii dinagdee nageenyaa fi godaantota dabalatee dhimmoottan waloo irratti marii taasisu. Walga'ii biyyoottan ollaa 3 barreen gaddaa kan keessummeessite Waashingtoniin yemmuu taatu Meeksikoon isa baranaa ji'a darbe akka keessummeessitu ibsitus United States irraa deebiin waan hin argamnee fi bara haaraatti achi suquunsaa beekameera. Kaanaadaan fi United States waliigaltee gabaa walabaa biyyoottan 3 gidduutti taasifameen ala dhaabbata humna ibsaa yookaan inerjii kan qabeenya mootummaa Meeksikoo ta'ee fi gargaarsa addaa taasisaa jirti. Kun immoo kaampaanonni biyyoottan lammanii akka walabaan hin dorgomne taasisa jechuudhaan komii isaanii Meeksikoo irratti akka dhiyeessan gabaasameera. Imalli Prezidaantii United States gara Meeksikootti taasisuudhaaf karoorfataniin yemmuu United States fi Meeksikoon sababa lakkoofsa godaantotaatiin walqabate haala yaaddessaa ta'e keessa jiranitti akka ta'e ibsameera. Manni murtii muummee United States wixata dheengaddaa murtoo dabarseen seerri godaantota seeraan ala karaa Meeksikoo United States seenan dirqamaan gara dhufanitti akka deebi'an taasisu inni bara prezidaantummaa Donald Trump ba'e akka hojiirra hin oolle beeksisee jira. Bakka bu'oonni kutaalee United States 19 kan gara kibba biyyattiitti argamanu seerri suni akka itti fufu waan barbaadaniif tarkaanfii mana murtichaatti akka hin gammanne ibsuun isaanii beekameera. Mootummaan Taalibaanii kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru ajaja kenneen ijoolleewwan durbaa biyyattii akka yuunivarsiitii seenanii hin baranne dorkamanii jiru. Mootummaan Taalibaanii qibxata kaleessaa ibsa kenneen amma beeksisni biraaf kennamutti yuunivarsiitonnii fi mannoottan barnootaa olaanaa biyyattii keessa jiranii barattoota dubartoota ta'anii fi cufaa ta'uu isaanii erga ibsee booda roobii har'aa ganama ijoolleewwan durbaa gara yuunivarsiitota adda addaatti deemanii akka mooraa keessa hin seenne humnoottan nageenyaatiin dorkamuun isaanii gabaasameera. Magaalaa guddittii biyyattii Kaabul keessatti yuunivarsiitii argamu fuulduratti barattoonni hedduun wal hammatanii boo'aa akka turanii namoottan ijaan argan kan ibsan yemmuu ta'u barattuun barumsa ishee kan yuunivarsiitii isa waggaa xumuraarra jirtuu fi eenyummaan ishee akka hin beekamne kan gaafatte tokko yemmuu VOA'tti himtu waa'ee dhorkichaa baruudhaafi yemmuu har'a ganama as dhufnu loltoonni Taalibaan hedduun balbala yuunivarsiitii irra dhaabbatanii ijoolleewwan durbaa deebisaa turanii jetteetti. Biyya ollaa Afgaanistaanii fi deeggartuu bulchiinsa Taalibaan kan taate Paakistaan mootummaan Taalibaan murtoo isaa kana akka irra deebi'ee ilaalu kan gaafatte yemmuu ta'u barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres ijoollee durbaa barnoota olaanaa irraa dhorkuun mirga walqixxummaa cabsuu qofa ittuu hin ta'in egeree biyyattii irratti balaa guddaa qabaa jechuu isaanii dubbiimaan isaanii qibxata kaleessaa ibsaniiru. Mootummaan Taalibaan dubartoonni akka sochii dinagdee biyyattii irratti hin hirmaanne taasisuu isaatiin biyyattiin waggaatti doolaara biiliyoonii 1 dhabaa akka jirtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken lammiilee isaa walakkeessa gara boodaatti dhiibee biyyi guddate hin jiru jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan irraaf kan nu kanuma qophiilee keenyaaf wajjin turtii gaarii.
siyada chisuda kopin Kenya radio ni daf televisioni malesega karami diale hawasum matifi marsari TV afan rumoratti kallatti andarbaati dihadda yada kesanis nubrangaha wana futtichena Institutin fayya hawasa Ethiopia akka ibsetti virusin influenza utalloni fi covid 19 saffisan dabalati jiran Torbanota jahan darban keessatti qofatan sa'inni covid 19 dachaadan dabalu directorin olaanaan institutcha Dr. Masai Hailu sagale amerikaatti maniru haalli dibe utallo amma mulachaa jirus hama ta'uudhaan namoonni qabamani fayyan andubbatani sahay damto dabalata qabdi
Jiraattu magaalaa Finfinnee kan ta'an Aadde Hirut Baamlaak erga dhukkubsachuu eegalanii ji'a tokkoo fi torbaan tokko ta'uu himan. Aadde Hirut utaalloon amma isaan qabee jiru kan yeroo biraa caalaa cimaa ta'uu dubbatan. Dhaabbata fayyaa deemanis yaalamu isaanii sagalee Ameerikaa himaniiru.
Sammuun yaaziin gunfaan hin leeyyee akka gunfaan hin leeyyee ni argamu. Yemma qorataatsaan masnettas. እንደገና ትኩሳት የማምጣትና ብርድ ብርድ የማለስ ስሜት አለው ራስ ምታቱ ኃይለኛ ነው
ኡታሎን ትበነነቀበ ከየሮ ካኒራ አደዳ ወንቴ አደታይሱሞ ቃመን ጨፍሳ ናጥፈቺሳ ቃመኮነ ሆይሳ አልተኮተኮሞ ነቆርሲሳ መታቦውንሳ ሞባይል ፋታ ከሱማ ይሮ ዲለላ ነማጥፈቺሳ ነማሆለቺሳ ኡታሎን ኩን ካንድራኒራ አዳ የሮ እዱ ኡታሎን ነቀበ ገሩ ኩን አደዳዋን እንጀዴፊ ዱራን ጅጅምብለ ሻይዳን ዱግኔ ሎሚ ዳንስ ዱግኔ ደማንስ ዮዱግኒ በተልማትኑ ዲሰቱሪ ከነሁንዱማ ጎዴ ገሩማ ኡታሎን ኩን ነትን ፎዮፍኒ የሮዴራ ረከነ ረቱሪ ጀቶ ኮፊ ቶርባንቶ ኮቴራ ማነያላስ ዴኔራ ቆርቸናፍ ክንደኒሩ ጥቆማን ጀዶ ርገሲ አማ ማነከሰትን ኦፍኩኑን ሳጅራ ኡታሎ ደጀደሚ ካንሰልፓት ማሙሚቲኩን ሃማ ደባየ ጀራን አድ ሄሮት ጤኛ ካን መጋላፍን ፍኔ አክስመስ ኩታሌ ቢየቲ ገራገራ ከሰት እቁበ ኡታሎ ካንቁፋ ፈካቱን ነሞት ሄዱን ቃሙሳኒት ከንዱበታ ዲቬን ኡታሎ ፈካቱ ኩን ኮቪድ 19 ደሞ ካምብራቲ ጀቹን ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ዶክተር መሳይ ኃይሉ ጋፈኔራ
ናብርግት በተፈቱ ከተከሰተን ጊዜ ጀምሮ የተጠረሰ ጤና ኢንስቲትዩት ብሔራዊ የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ የጤና ስራዎችን እየሰራ ነው ይገኛው
እርግጠኝ ኩን ሙደት ይገለ ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ላቦራቶሪን ኩታን ኮረኖ ኢንፍሉዌንዛ በያሊሳውር ዶፊታይሱን ቆረኑ ታሳጅራ ነሞተ መለቱነ ከሲረት ሙለቲ ገረድ አብሌ ፈያዱፈን ፍሪሳኒቲን ወረሳውን ደክነን ይፍቆረኑን ታስፈሜፊ ቦአንሳ ቫይረስን ኢንፍሉዌንዛ ፍታሎ በልናን ጅራቹ ብረጋሜ ጅራ የሮባዬ ቫይረስን ኩን ወክቲ ሮውን ሮባቱሬ ገረድ ሙራት ዴሙ ደከንከው ከምበረደር ቤወሊን ወልሙ ፈካቱ የሮባዬ ኒሙደታ
ቶርባ ሙራሳን አሲት ረጋን ጉያ ጉያዳን ዋይ ኮቪድ 19 ኢላል ሱዳን ኢንስቲትዩት ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስቴር ፈያ ረባሃጅሩ አከ አገር ሲሱት የሮ ሙራሳ ከሰት ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድ 19 ኢንቃማኒ ደቻዳን ደበላጅራቹ ሳቲም ዶክተር መሳይ ተተምዘይን ቫይረስ ቻ ደበላዱ ፌራ ሐዋስንስ ኦፌገን ወርባችሱ አከ ጎጣማኒ ሮም
የኮቪድ ምልክቶች አለ የኮቪድ የመጨመር አዝማሚያ የሚያሳያልና ዋናው ምንድነው ምልክቶቹ ተመሳሳይነት አላቸው ኮቪድን የጉንፋን አይነት ምልክት ስላለው
መለቱን ኮቪድ ይችላል ለኮፍስ ነሞተ ኮቪድን ቀመኒስ ተበላጅራ መለቱን ቫይረስ ይከናውል ፈካታ ከናፍ ነሞኒ መለቱን ኩንረት ተርገበ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረኖ ኮቪድ ታሲሱ ቀቡ ፈያ ነሞተ ብሮ ኤጎ ፈሞ አከነም ብራቲ እንደበረፍ ኦፌከኖ ታሲሱን በርባይሳዳ የሮ ቆረኖ ናደይን ባኒቴስ ታሎኒስ ኢቬደ ደርቦ ኬሳ ተቆዋንዴፍ ኡፈይከኖ ታይሱን ድርቀማ ለምን ከመዩ መለቶ ታሎ ከነይሮ ኦፍረት ታርጉ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረተሙ ቀባ ኮቪድ ደሞ ሚቲ ከንጀሩ ለኮፕስ ነሞተ ኮቪድ ቁደሰገሊን ቀማጅራኒ ፕሮበን ጃ አሲቲ ተቻን ደብላጅራ ከናፍ ከንተላሊ ተሰ ኮቪድ ኢንፍሉዌንስ ኮቪድ በደረጀቹን ደገና ኬሳ በውቀቡ አምስት ተላሊን ተሳ ኮቪድ ሊሳን ከነማጅራ ፍረቹን በርባይሳዳ ነሞኒ ቫይረስ ይታሎ ኢንፍሉዌንዛ ተ ኮቪድ ቁደሰገሊን ቀመን አብሌ ፈያ ደቁን ብረቲ ቡቆና ጋታሹ እንገላ ባይናን ፍለቹ ፍቆርቾ ጌሰ ፈያቲን ከነመ ፈየደሙን በርባች ሳዳ ነሞ ተብሮፍ ኤገኖታሽ ሱራፍ ጀቻ
Dr. Masai Tedabaludan, Umman Virusi Influenza Ste Utalo Akasmas Covid Kutsagal, the Derbota Usani Huvate, Namota Brot Akhindabarif, of a Gano Itzerat Taisukavaj to Huvachisanim, Tatamza in a Covid Kutsagali Hambsudaf, Talalin Itza Covid Kutsagali, a belief a Yahun the case at Kenamatur, Itufejrawantef, Gerda belief a Yah in Targamudan, Nam Talali Kanakanandra Hinfurani, Akasmas Talali Gutute Hinfurani, Akafratu, Ipsanijrum, Gavas Sagali Amirkatif, Sahai. And that which up a gift for Chajistan, Sagale America, Saganta, Afan Oromoti, one of it to change. Whom you betag as she to a yerot a yeroti gadikfatiger. Halli kunuk ala in sagati walin hit atak abatu salam mile hed duni yumaki sati kufajira chwaniti dinak dembiyas meet amajira chwandubatan. University Adamati Barsisa Barnota dinak dentan, Doctor Itana Ayeru. Hal mol fakatun ala in san wal kabate getin bitak arshibi yeti gedikufun namota galid abatak aban meet a kajiru wandubatani oge sid ima dinak debiran dubisne Doctor Brahanu Alamu Karasanitin. Hum ni bittak arshikun walitti ane akasitti gadibu aho de me dinag debiya wa miluf motumman imam matamal lakatin dafei furu akkak abu akik kachisani ogeyi kanalaman galmudawi titudubbise.
Ragan gedugalesa estetiksi motumman Ethiopia kajadutti wali galana mas kalamin sigati biyetti kesa ibbenta sodumishan rajajijira. Kuni ifi kunnen kanda balate sababotum ni bittak arshibiyetti kufajirachu warraibsani jadu. Oke yang dinegde. Doktor Itana Ayeru, University Adamati, Barsisa Barnota dinegde ti. Wannikun kamulatu, tokofa, yeromo otumman alergi wa mishabi yati jajjewe sufiadu, lammafan sabubak ala insafi, sadafana mo balanu mamafi namtulche yerobi ya toko kesati mudatu da ajadu.
Alergiya kenya nala ale, toko sa kufanutun tayin, satin sa kanatu antasibin. Motumman le harga motumman le fisa kajiru, malin baru dan dinyo jete, dolara, so demi waiti kasi garashan tamat sakat devaluasi gore hude de yo devaluasi to no malje chu arshin ke nya wan to bitun dan dau la hajira je chu kodan to ko dolara to ko wan ta bitu o gala malva duri so demo bita amma garu me ta bitu shantani la makafalu qaldo me sha sanar gachu dille so duri demi wai ara devaluation is de ta je salam garu devaluation ko effectively kanu ni rezat to je chu dan dau wan ta gra gra chu nda garu akabiya ke nya ke sa wanta hunduma biya ala te geshu fi inflation muti fidedo inflation da la mafan production ga yinjero mata kana sada fa hanin sunu le man din natural to disaster of ne biya kana ke sa drought injira oranka sura kana ya da tagara lita kana injira gana woli kana injira wanta cike sa production in abacha jiran wanta biya kana ke sa to kitti da jenne dubbasu dande sadan sa kun combined worate agraviti gud
halli kun garu jiratu tabiyati fi dinagde biyas baye mida akko ke sidi nagde kun jiranitti
ipanni ka goma especially demo fixed din kan yorra da to kana in kan ke inflation sana jin on demo gati onni ka nuru jirata kana jin chenchin tawte wanta tinatu amma sana nga dirusu qabda ajichu saving gara da naje tin fata saving gota banki ke sa saving gotu mandis banki ke so saving gota yesuni arra birri artin torba si kafala banki waladi kunmo gati guddasa jiro jiro talalte inflation kan tin guddasa jiro sodem yishani sodem yilama garu kan si kafalu percent torba negative ke sa jirta je chu gat mata sana malaka chu gabda umman birri kawo indendo banki ke sen kawo e malira kawo gabda aset ira kawo gabda mana bita makina bita gati mana af gati makina ogala mana ke setolalle dabli dabale agar ti mata sana fi assetin qabata nemi male cashin qabata malje chu rakun sevin gade bo agar bo je chu banking ke sama jer cashin injiru banking birri fi gan li esun qabu yo kan li esun qabu te mo akamin produce yo naren production gade resa gade resa de production gade rata je chu mo kan nya ni yu qabu labu ndande that is why currently ogala mo fula droko poverty rating kan jeramu Ethiopia ke sate didemi afurtura amma sodde magale yo kan anfufne afurta magalu dan ikira hon milene ko dan milene didam gogani yesa yesa tadi ma jitu Adarte, sunmu dah gudah sih dah bijak sih.
Doktor Itanan, kesuma, warga binyer abba tarreti malak aku fajjaju, obisa dah belatakan peruan intan evi, wanti ku nakkanan tifufnani, agar banklem biyati malak aso cusan abu maluji tan erga akik kecisani boda, warga malak akabus, atau obisa obisurreti bubbae, obis biyas fayadegari dah jalan. Doktor Brano Alamusi, oge sedi negdeti. Yare Doktor Itanan dubbatan itu dah belatah, wanti ku nyeron tua tamu kabaji tan, biwaitman.
Mutuma meshala mufarqat awa dinagde bilisaa keessatti poolisii baajataa fi poolisii maallaqaa jedhama kanaani kan inni to'achuu danda'u uumamumaan gatiin dabalaatuma deema garuu gaafa amma malee ta'e gaafatti fuuyinsaan dhiirate jedheedha dhiibbaasaa to'annoon kan itti galamuun irra jiru kanaafi to'achuudhaaf ka'umsasaa addaan baasutu barbaachisaadha jechuudha akkuma dura seensi ka'umsi gara qabxiiwwan afuriin kiitaate gaafa fedhii mi'a tokko baay'ee ol guddatu. Gaabbiin dhiyeessii fi fedhii baay'ee bal'aa gaafa tokko. Uummanni isa kanaa maal inni gaafa akkas ta'u oomishaa fi oomishtummaa ol guddisuu yoo ta'u akka furmaataa ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo galtee oomishaalee biyya alaa keessaa biyya keessatti bakka buusuu daldala seeraan alaa to'achuu sun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraan immoo dorgomtoonni baay'een yookiin immoo dhiyeessitoonni baay'een akka jiraatan industiriiwwan xixiqqoon akka gurguddatan gochuun. Baay'ee barbaachisaadha. To'annoon oomishaalee immoo akka jiraatu. Biyyoota gurguddatan kana keessatti olaan gatiin ittiin gurguramu meeshicha irratti lattafamee jira. To'annoon akkasiisun illee gara biyya keenyaatti yeroo dhufe dhaala'insa gatii kana amma ta'e to'achuu hin danda'amaa kan jedhudha.
Yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa barnoota dinagdee kata'an Dr. Ittaanaanis yaada furmaataa dabalataa yoo kennan akkas jedhu.
Kontiraakshinarii moonitaarii poolisii kan jedhamu jira. Isa fayyadamuuf dirqama mootummaan jechuun qarshiisa gabaa keessa bahee kan baankii ala bahee kana sassaabee baankiitti deebisuuf qaba. Baankiitti deebi'ee jechuun qarshiin kun akka jaallatee alaa filootiin godhu. Pilaas immoo maaliif ba'uuf qaba qarshiin kun? Baankota faayinaanshaal inistitiyuushinootti kun maal ammata isaan amma piroofitii hojjetu. So piroofitii isa guddaa isaaf kennuuf kennan garuu gavarmentiin poolisii baase baankiin eenyuun faayinaansii kennuuf qaba eenyuun faayinaansii gochuu qaba eenyuun deeggaruu qaba kan jedhu baasuuf qaba.
Doktor Ittaanaan humna bittaa qarshii akkas kufaa deemuu dhaabanii bakka itti deebisuun yeroo dheeraa kan fudhatu ta'us yaada biyyeef kennan keessatti dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan tokkotti nu hafa garas ceena. Sochii mormii dhiheenya kanaa Iraan, Chaayinaa fi Raashiyaa keessatti taasifamaa jiru xiinxaltoonni sirna dimokiraatawaa fi abbaa irree qoratan haala addaatiin hubachaa jiran. Qophiin Dirree Dimokiraasii har'aa san irratti xiyyeeffata.
Iraan keessatti shamarreen ganna 22 Mahsaa Amiini rakkoo haguuggii mataa isheetiin walqabatee to'annaa poolisii jala oolteetu jirtu du'uu ishee hordofee mormii gaggeeffameen kanneen kuma kurna hedduutti lakkaa'aman daandii irratti hiriiraniiru. Nataashaa Hool giddugala qo'annoo tarsiimoo addunyaa jedhamu keessatti sagantaa giddugaleessa bahaa fayyuudha.
The event really struck a nerve across Iran.
Amajjii jaha bara 2021 yeroo jalqabaatiif pireezidaantiin Ameerikaa tokko dirqama heerri mootummaa kaa'een aangoo karaa nagahaa gara isa itti dabarsuu dide.
Chaayinaa keessattis mormii guddaan gaggeeffamee jira. Akkasumas hoogganaan biyyattii Shiipiing akka aangoorraa bu'an waamichi dhiyaateera. Laarii Daayimond yuunivarsiitii Istaanford keessatti waa'ee demokiraasii barsiisu.
They began, of course, in furious reaction against the
isan kan jalqaban ukubota covid 19 subjecha wanun da chura musana umat china milona kurna edun murmun mufanna guddam bawonisa bekamada lakofsi umat china kun yero tokko tokko milona dibbeddun manasa kesta akkan banu gure
rasha kesat sochi murmi gagge famature chalat kan ukkam pameture kajedan hayun barakumala ma bigdemi tokko kes mormitu presidenti Russia Vladimir Putin kante Alex Navalny egahida me boda kumantaman kanne lakamen hira mormi baani turan jedu werara Russia batiguran alakese Ukraine ratira wattes mormito ta heddu hira basise University North Carolina is a Chapel Hill jiru keset hayu wae mormi siyasa demokrasi fi motum motabba irre kataan Graham Robertson Russia of Ukraine ratqiya fachun akas jiran.
There were significant protests that emerged briefly after the invasion of Ukraine.
Amas garaduma batiganna yero Russia namota dabalata Ukraine demun akawaranam beksiste sanas mormin jebenan ittufufe.
Hayona kajiranit mormiton Iran China fi Russia kesa sirnota abba irre qabanirra lafina imamata argatani jiru. Fakkeenyaaf kan akka chaayinaa keessatti iyyata jumlaa kan uummata eenya kan dhaga'ameen biyyattiin uggura covid 19 keessa laaffisuun ishee injifannoodhaa jedhu garuu sirnoota abbaarree kuffisuuf sochiin mormii gaggeeffamu maaltu isa barbaachisaa gaaffii jedhuuf sadarkaa aangoo gara olii irratti adda addummaan jiraannaan Putiniin dhabamsiisuun ni danda'amaa jedhu Robertson.
If you think they're a fusion after the boss is gone, then maybe they'll decide.
Erga ogganan sun bu'e boda egere kamna jadan iyo yadan, tari yaro tokko ti mormitota dandi rettir machu dan dan walin michu tau akkabar badan murtesu. Isan dura kan abbanes ifagodu. Tari mo namonni bayyen dandi rettakaban jajjabesa ta.
Mormi gurgudda gutumma Iran keessatti gaggeeffame akka waan gaariitti kan ilaalan hayyoon garuu miseensonni damee nageenya sirnichaa mormitoota cina akkan dhaabbanne hubachiisan.
And then finally, I think that there needs to be some kind of leader.
Odoo pirezidaanticha ibsa kennuu fi uummata Ameerikaatti haasa'uu barbaadanii battaluma jechuun ni danda'ama kaameeraa fuulduratti argamanii gochuu danda'an ture.
Hayyoonni kun akka jedhanitti mormitoonni rakkoo dinagdee biyya tokko keessatti mul'atu fayyadamuun tooftaa isaanii jijijjiiruun akkasumas gadi fageessanii yoo irratti hojjechuu danda'an milkaa'uu danda'u. Kunis waggoota hedduu fudhachuu danda'a. Kana malees mormitoonni hookkara irraa walaba ta'anii mala teknoolojii mootummaan ittiin faana isaaniin dhoofne gargaaramuu qabu. Yuunivarsiitii George Washington keessatti barsiisaa saayinsii siyaasaa akka ta'an Michael Miller akka jedhanitti.
Sochii hookkara dabalatee wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu namoonni sadarkaa biyya tokkoottis ta'e akka addunyaatti sochii hookkara hin qabne deeggaruuf fedhii qaban baay'eedha.
Sirna jiru aangoo irraa kuffisuun yoo dadhabame illee sochiin mormiif gaggeeffamu abdii kennaa jedhu hayyoon.
I think the reason for hope is precisely
abdiidhaaf sababiin jiru sirriitti ergaa dabarfame keessa jira jedhee yaada. Sirnoonni kun deeggarsa uummata bal'aa yookaan nageenya qabu akkasumas hunda galeessa ta'e hin qabne.
Deeggarsi uummataa akkuma nyaatamaa deemuun immoo seera qabeessummaan sirna tokkos akkasuma gada deemaa akka bulu hayyoonni hubachiisaniiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hornatvoanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariidha fi instagram irratti immoo @voaafaanoromoo jedhaa nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan turan buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan akkasumas produusariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagaha.